Lekasi nizimbe mu magambo baganirire iby'umugabo ukunda abantu atarobanuye inshuti nyanshuti kuba afite amaboko atendeutse uw'isezerano rimurikira abamwubaha reka mbabwire imvamutima z'urwo mukunda yamanye impamvu zituma ntiyumva n'ikinege yakuye amaganya ku nkingi y'inzu ya data kuba ndirimba simanuza ibyo yankoreye mukabwimi
mukabwimi Yesu yaranabaye
anyambika
anyambika umwambaro w'ubuzima
yamuho ibyanjye byariko
yamuho ibyanjye byariko
anezeza mukabwimbi Yesu yangize uwi
mukabwimbi Yesu yaranabaye
anyambika
anyambika umwambaro w'ubuzima
yamuho ibyanjye byari bigoye anezeza
kongere
mukabwimbi Yesu yangize uwi
mukabwimbi Yesu yaranabaye
byari bigoye
byari bigoye
anezeza
anezeza
yatsinze yatsinze
yatsinze amaganya Yesu baratsinze
iyo yakuye
yakuye
ijambo yirengagije uwo narindiwe
Hari ikindi kintu twashimira Imana kirenze icyo.
Je yampaye ijambo kandi nari impunzi.
Nabaga mu nkambi. Yampaye ijambo. None ndi kuririmba.
Dore yankunze uko.
Atitaye kubona rimwe.
Ushwi mato.
Kandi yampaye ijambo.
Kandi yampaye ijambo.
Yirengagije.
Yirengagije hamwe na mungu.
Dore yankunze uko.
Come
here.